Play so entertainment.
Turn it on. Ask your beats.
Exclusive to Zed Hype Man.
Nenzeli papo gateni wa shepus ni kalelo ni chezela. Mwaleti na kazali tolo shi zenzela. Foni ni ozi mabaya weni chetekela. Kea lelo kulichewa ya ni tembelela. Fafoni 3 missed calls na text ati halo. Ni ex girlfriend. Hawa nabo ni chivele shicha bwanji kuseni. Ni shiva mwamo anyway let me go back. Mundu ni kumumbelamu. Hey hi bad bwanji mwenzo tuma. Ben I really miss you na ngusuma nifuna. Kankade kalas za kila wina mwamuna. Nako atipali geni funo kamba osa juru. Vadadiva nitumila mahafu mu account. Lendo nga suri bize tinga ende poka out. Nilikuli sister wanga kukamwala south. Tiza booking hapo na karumu za kwa tamotage. Nenga kane bwanja pa kupwera ni tomorrow. Ni naimi anzapato viza yumila kusogolo. Muka basi yero shop. Nisala kope hapa ninaivala na change ya zari kudi conduct. Mkongongo forget. I'm coming just a minute. Nafika na pa city lero ni yopita ticket. Hey Ben, meet my sister Trinity. Ani remote itambave ufu unaunga tinike. Let me take a bath, sinza chedwa na kuchedwa. Feel free na Trinity nisemeki kazi cheza. Trinity anyamuka, bakamba parinyash. Nati mami usaenda pangono nili nariash. Then she said that one sema, mufuna ko juice. Nati awe nkala padivene nifuna nifunse. Mami ndiwe wa mushe. Shani koka namba na kuwati. Suzi bagelo wako ni sister wanga. Motinga nkale my friends. Nothing more, nothing less. Okay, leta nifakemu. Yine njebele yes. China tenga phone ino iponye na mudress. Then she goes like dimwe muma yambani sama friends. Azai peza koli ine phone yako jeni. Umu uze chene ufunila namba yanga beni. Njebele no, nenzo seka kochape. Yero phone china ifaka pantupe sunga kate. Chambo pangana ntota ine mutima wambo duta. Uku jeni ali baby boni zoleke mafute. Ninafika kubedroom no mucheza mweiliri. Na tifoni ne yasova ero tenze cheva viri. Yasova bwanji, indani yanga tenge. Njebele sister wako niopo mufu nsanga bebe. Tumila baka pokola, babwele baseche. Maybe kulika walala na bisama muno bebe. Banafika babu Juno yambiri la base. Phone no pezeka ina Trinity mudress. No mutenga utakambi la fast station. Dani enze wrong uba neni lina question. From the ghetto to my yard. Charlie Young
Exclusive to Zed Hype Man.
Panona Chungu 2021
Extreme Records.